Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umusore w'umunyarwanda Jean Bosco Nzeyimana aherutse gushyirwa ku rutonde rw'urubyiruko rw'Abanyafurika 30 bavuga rukijyana n'ikinyamakuru The Forbes. Urwo rutonde rusohorwa buri mwaka mu mbabarire, rugaragaza urubyiruko rw'Abanyafurika rwakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Nzeyimana w'imyaka hafi 25 yashinze ikigo cyitwa Habona Limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi. Ese niki urundi rubyiruko cyangwa se urwaruka rwamwigiraho kugira ngo narwo rushobore kwiteza imbere? Nibyo umutumirwa wacu Nzeyimana ari busobanurire abumva Radio Ijwi rya Amerika. Jean Bosco Nzeyimana, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane kuntumira.
Yego. Jean Bosco, nzi ko ushobora kuba ufite izindi gahunda, ariko uragerageza uduha umwanya kugira ngo urubyiruko rwinshi ruteze amatwi iki kiganiro narwo rugire icyo rukura mu byo umaze kugeraho na ndetse nibanga wakoresheje kugira ngo ubigereho. Urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane rwose. Nubwo akanya gashobora kuba gato, ariko nta cyambuza kuganira n'urubyiruko kugira ngo mbabwire ibyo nkora, wenda ntibyabura nabi bimotiva kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kuzamura Afurika yacu.
Hanyuma reka duhere kuri wowe Jean Bosco Nzeyimana, ni muntu ki?
Jean Bosco Nzeyimana ni umuturage usanzwe nta kibindi mu karere ka Nyamagabe, naho ntuye iminsi myinshi niho nyimara mu murenge wa Kitabi. Ni naho nize amashuri abanza n'ayisumbuye, naho nize muri kano karere ka Nyamagabe kaminuza gikomereza yitwa School of Finance and Banking, indi isigaye yitwa College of Business and Economics. N'andi matreyiningi menshi nagiye njyamo umurimo usanzwe nk'abandi rwiyemezamirimo. Mfite project na video yo gukusanya imyanda kugira ngo tuyibyaze briquettes, amakara ashobora gukoreshwa mu gusimbura amakara asanzwe y'inkwi. Rero tukaba tuyakura mu myanda. Aba maze n'umwaka wundi umwe ntangiye indi project ya kabiri yitwa Kitabi Eco Center, akaba ari ahantu twashinze kugira ngo tubashe kurengera ibidukikije, ariko dufasha community kuva mu bwigunge. Aho twahizeho ahantu abakerarugendo bashobora kuza bakaharara bakaraba mu mazu ya Kinyarwanda, twubatse kugira ngo turusheho no kurengera umuco, bagakora ibyo bita gukampinga. Ntabwo bimenyereye umuco wa Kinyarwanda, ariko Abanyarwanda bagenda babimenya nko kurara mu mahema, ubundi barangiza bagakora ingendo mu duce dutandukanye hafi ya parike y'Inyungwe. ya ibikorwa bije mbije mbyo ndimo ubu ngo
hanyu ni ryari watekereje ko nawe wabarwiyeza mirimo rwiyemeza mirimo ugatangiza societe
mubikuri nabitekereje kuva kera nibwo wenda ikigiye kuva kera hari mubikuri simu natangiye business cyangwa igikorwa runaka nagikora gute se bisabiki hanyuma n'ibindi ariko mubyo numvaga mubikuri ntabwo bikinyuha gusa kuraje nabikoraga cyane ku mukecuru wanjye kubera ko nawe yakundaga kujya mu tuntu dutandukanye twisha ibiti areba ukuntu we yahinzaga avuga ati niba ntunze ibigori itageti nuko bize nahinga bino bigori hanyuma mirongo itatu ku ijana nibwo nyine birumvikana kayaraga gutya ngo mirongo itatu ku ijana cyangwa mirongo inani ku ijana niba yavuga ati ibirenge n'ibi n'ibi bizasigara hano mu rugo abana babiti ariko ibi ngibi nzabijyana ku isoko mushyire kuri banki ubundi nzabona ko nishyurira abana minerivare nkajya ngenda mbona ko ni utuntu nanjye nshobora gukoresha mu buzima busanzwe tukangirira akamaro.
Hanyuma Jean Bosco niba unyumva turimo turakumva nabi, reka dukupe gatoya hanyuma twongere tuguhamagare hanyuma twumve niba uza kuba wumvikana neza. Hanyuma niba hari na radio iri hafi yawe ushobora kuyizimya hanyuma turebe ukuntu twumva neza.
Nta kibazo rwose, reka tore ko tubigenze.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edir Rwema, aho turimo kugerageza kuvugana n'umunyarwanda Jean Bosco Nzeyimana. Uyu ni umusore umaze gushyirwa ku rutonde rw'urubyiruko rw'Abanyafurika 30 bari hasi y'imyaka 30 bavuga rikijyana. Ibyakozwe n'ikinyamakuru Forbes cyandikirwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rutonde rusohorwa buri mwaka rukagaragaza urubyiruko rw'Abanyafurika rwakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Jean Bosco Nzeyimana twongeye kumubona kuri telefoni. Jean Bosco, wari urimo udusobanurira igihe watangiriye gukora iyo mirimo urimo gukora n'icyatumye ufata icyo cyemezo.
Yego, nari ndimo mvuga ko ibintu byatumye mfata icyemezo cyo gutangira kwihangira imirimo. Mbere na mbere ni ibintu nakuze mbona abantu bakunze kubaza gukemura ibibazo biri muri sosiyete. Ari abantu bahinze ibintu bishyashya cyangwa se bagafata ibihari bakabikora neza. Bigakubita no kubyo nagendaga mbona kuri mukecuru wanjye, aho yahingaga akavuga ati ibihinze igice kimwe kizagaburira abana, ikindi ngurishe mbona amafaranga yatuma mbabonera minerivare kugira ngo yige neza. Nanjye rero maze kugira imyaka nka 19 niho nafashe umwanzuro mbona ko ubuzima bwanjye ngomba kubyerekeza muri kino cyerekezo, aho ngomba kwitekerezaho icyo gukora kandi nkanagishyira no mu bikorwa.
Hanyuma kuri wowe ubona umaze kugera kuki muri iki gihe?
Kuri njyewe mbona maze kugera kuri byinshi bigiye bitandukanye. Icya mbere birumvikana imbuto zanjye maze mu mirimo yari wese kwari ukubasha gukora ikintu gishobora kwikoresha. Kuvuga impamvu mvuze ko icyo kintu ari ingenzi cyane kandi numva nishimiramo, kuko kenshi na kenshi iyo uri gitangira usanga ari wowe ugomba kuba wenda diregiteri wo kumenyekanisha ibikorwa, ukaba umutekinisiye, ukaba ushinzwe kominikasiyo, mbese ukaba byose muri oruganizasiyo yawe. Ariko kibazo ibyo ngizo bitera nuko yuramutse udahari cyatse kuvuga ko na organization yawe iba yapfuye ariko ubu ngubu aho ngeze namaze gushyiraho system ibikoresha ibikorwa byose nkora hari abantu bagiye bafite ibyo bashinzwe umuntu akaba bazibiri n'iyi 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 kandi akaba nabasha no guhembwa nta kibazo bitwaye cyane nanone ku giti cyanjye kiri personnel nanjye hari ibibazo byinshi bishobora kwikemurira haba deplacement gutura kugira gute byose kandi nkambikesha imirimo y'ibikorwa nkora.
Nzeyimana, akenshi iyo nganiriye n'urubyiruko rwifuza kuba ba rwiyemezamirimo benshi bakubwira ko ikibazo bahura nacyo ahanini ari ikibazo kijyanye n'amafaranga yo gutangiza business. Wowe icyo kibazo ntacyo wigeze uhura nacyo?
Nibyo koko ntabwo baba babeshye, icyo ni cyo ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu benshi bifuza gutangira imirimo ariko ntawe bitabaho haba ari hano mu Rwanda haba ari muri Amerika abantu benshi icyo kibazo kirabagonga. Nanjye rero cyarangombye ariko by'ukuri iyo uri rwiyemezamirimo nyine uba ugomba gushakisha izindi nzira zigiye zitandukanye wanyuramo kugira ngo iyo ntambwe ubashe kuba wayirenga kuko n'ubundi amafaranga business yawe hari yakenera kuko uba ukeneye kuva ku ntambwe imwe kugira ngo ubashe kuba watera iyindi. Kugira ngo rero wabasha gutera indi ntambwe bisaba ko uba ufite abashoramari, aba investors bashobora kuzana amafaranga bagashora mu bikorwa byawe ukora. Nanjye rero maze guhura n'icyo kibazo icyo njye nakoze mbere na mbere nashoye ingufu mu kumvikanisha ibikorwa nifuzaga gukora no guhuza imbaraga n'abandi kugira ngo duhurize hamwe ibintu tubashe kuba twabikora. Kenshi na kenshi iyo umushinga wawe ari mwiza ukabasha kubona abantu ugenda ubisobanurira ibyo ushaka gukora ukabasha kumenya kubisobanura neza abantu benshi bashobora kuguha udufaranga dushobora kuba ari dukeya ariko wakwifashisha kugira ngo ubereke mu by'ukuri ibyo ushaka gukora. Hanyuma iyo ubashije kugera aho ugera muri uko dukeya wari ufite bitangira kuza ugasanga n'igihenda utari uyakemuye abayafite barayaza. Ariko mu ntangiriro biragora bisaba kwihangana no gutangirira kuri bikeya ushoboye gukora hanyuma ukaba ari byo ugenda wereka abantu kugira ngo bazane n'ubwo bushobozi buhagije wifuzaga.
Hanyuma ikindi urubyiruko rukunze kuvuga nuko akenshi aho bagiye gukomanga bashakisha inkunga cyangwa se ubufasha abantu bakunze kutabagirira icyizere. Iyo mbogamizo we ntayo wigeze uhura nayo?
Nibyo koko iyo mbogamizo irahari nanjye nahuye nayo kubera ko kenshi na kenshi uragenda umwana w'imyaka 10 cyangwa 20 watangira kubwira abantu ngo woye ukora ibi n'ibi n'ibi abantu bagatangira bakavuga bati natwe dufite imyaka twize n'amashuri arenze ayawe twarabigerageze biranga wowe ni iki kidasanzwe ufite uzanye kigiye gutuma ibyo bintu uri kuvuga bishoboka ugasanga ntabwo bakumvise neza ariko biri kuri batari kugaya ibyo ushaka gukora ahubwo bari kugaya wowe ubwawe kubera ko babona nyine nta bushobozi ufite bwo gushyira ibyo bintu mu bikorwa kuko wabakeka wikinesezi zabo cyangwa se intege nke zabo ko nawe ariko nawe umeze ariko mu by'ukuri wowe ugomba gukomeza ugasunika ugakomeza kwitwara neza nyine kugira ngo icyo cyizere wifuza ko baguha nawe ukimerite cyangwa se ugaragaze koko mu by'ukuri ko ukwiye icyo cyizere. Rero ntabwo biza gutyo gusa mugende umuntu ahita kwizera bisaba gukomeza gukora cyane no guhozaho abantu rero bakavuga bati nyamara bya bindi wa mwana wangaga arakomeye wanongera mwana akamufasha. Impamvu icyo kibazo ibajije mu by'ukuri ari ingenzi cyane ni uko kugira ngo bizinesi cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu ashatse gukora kigere kure bisaba ko ufatanya n'abantu benshi. Abafatanyabikorwa benshi rero iyo batakwizeye ntabwo mwasinyana amasezerano rero bishobora kudindiza bizinesi yawe ugasanga ntaho ugeze. So rero bisaba kwitwara neza no guhozaho mu gikora kugira ngo ba bantu bifuza ko baguha icyizere mu by'ukuri bakiguhe. Nanjye niko nabigenje ariko byaragoye cyane kubera ko amasezerano menshi wenda nifuzaga kuba nasinyana n'abantu bagiye batandukanye ntago nayasinyanaga ku gihe kubera ko bamaraga igihe bakintekerezaho uvuga bati uyu muntu se ungana gutya wabona twasinya amasezerano n'umwana ntiyaseka gutyo gutyo ariko byaje kurangira bikunze.
Urakoze cyane Jean Bosco Nzeyimana, goma kuri telefone. Dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza. Jean Claude wirwe neza.
Wirwe.
Uri hehe?
Mu karere ka Murenge wa Gashanda.
Ikibazo cyawe.
No kuri mane kumushimye nka yenera yagezeho. Atu ziri ku Rwanda mu Rwanda tugomba kumukurikira tukabasha kugera nk'aho nawe yageze tukabasha kwesha umuhigo. Kuko kadufasha mu iterambere urumva ko yabyaje amakara n'ibishingwe bishingwe byaje n'amakara byiza cyane urumva ngo natwe tuhagomba kuza rumve niyo yaza akadufasha katutera inkunga byadufasha cyane kabisa.
Urakoze cyane Jean Claude. Dufite na Habimana wirwe neza. Habimana uranyumva?
Ikunda kumva.
Uri hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Kibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Atumba yuko wewe afise nuko ntumbire radio nagerageje gusa.
Komeza turakumva. Ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Jean Bosco Nzeyimana, Jean Claude iki mu Rwanda we cyari igitekerezo, ariko iyo uvuze ko ubyaza imyanda ibicanwa ku muntu utamenyereye iyo mvugo ubushatse kuvuga iki?
Muri kuri ntago ari systeme idasanzwe, ntago ari no mu Rwanda bikora gusa no mu bindi bihugu birakora. Ibindi mu busanzwe imyanda iyo yandagaye iba yandagaye nyine gutya gusa ugasanga yateje umutekano muke, ariko ubundi iriya myanda ifite ubushobozi bwo kuba yabyazwa umusaruro. Icya mbere umuntu ashobora kuyikoresha harimo kuyikoramo ifumbire. Hari uburyo bwemewe umuntu ashobora gucamo kugira ngo yafumbire ibe yavamo, ushobora no kuyivanamo bya icana nyine yibazaga, ariko ibyo byo bizwi nka briket cyangwa se peret, aho abantu babifata hari amamashini yabugenewe. Iyo usanzwe ufite ubumenyi muri injiniyaringi cyangwa se mu bintu bya tekinike, ushobora kudivayininga mu mashini yakoreshwa kugira ngo ya myanda inyure muri ayo mamashini ubundi polisi ni ize ari ayo makara turi kumwe. Ayo makara rero iyo aje agasimbura aya ngaya y'ibiti aba aje kurengera ibidukikije, kuko bya biti twatemaga kugira ngo dukore amakara cyangwa se dukore n'inkwi ntabwo biba bigitemye, ahubwo birabikwa bigakomeza bigakura neza bigasarurwa igihe cya nyacyo. Hanyuma rero n'aya makara nyuma agakomeza kuba ari yakoreshwa, mbese n'aya myanda nanone yatezaga ikibazo ikaba yavuyeho kubera ko yabyajwe umusaruro.
Ni imyanda yose se cyangwa hari iyo muhitamo?
Ntabwo ari imyanda yose, icyo ngicyo nari nibagiwe kukivuga, ahubwo ni imyanda ibora, imyanda ibasha kubora kubyenda nk'ibyatsi bisigazwa byo mu gikoni, ibarizo, ibintu byo mu buhinzi byasagutse abantu bari gusarura, kuri ushobora gusarura ibigori biriya bishishwa by'inyuma ku bigori abantu bagiye kujugunya batagiye gukoresha, ibintu nk'ibyo nibyo bibora. Ibyo biba bifite component yitwa lignin, iyo lignin rero ni ibasha kubyara karoni zabyara ubushyuhe cyangwa se wasana zikaka.
Biraborohera kubibona se?
Imyanda biroroshye kuyibona kubera ko ahantu hariho hose iyi hari, gusa nyine ibikorwa byageze ku kigero kinini ntabwo biba byoroshye kugira ngo iboneke, bisaba gushakisha ahantu hose, ukaba wakodesha amamodoka cyangwa se kwigurira yawe kugira ngo ahantu hariho hose biri uri wabizana. Uko ugenda ubona abakiriya mbese niko nawe ushobora kongera ingano y'imyanda.
kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radio ijwi rya America. Cedric wiriwe neza
umunyamakuru
uri hehe?
Ndi nda Kampala Uganda.
Ikibazo cyawe
ariko sinakurikiranye neza intumbero y'ikiganiro ko nenda bafatiye umurongo bunyene akamukira ku masonga gatonya hama ngira icyo nshyikirije.
Uyu turimo turavugana n'umusore w'umunyarwanda Jean Bosco Nzeyimana, n'umusore watangije uruganda rukora ibijyanye no gukusanya imyanda hanyuma rukayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi.
Asanzwe akorera mu Rwanda cyanke akorera i Burundi. Akorera mu Rwanda.
Yego.
Yo ndumva ndamutera impunga cyane icyo niko kwakiza kuko urabona ko isi yacu hari ubucapu bwinshi buri ibintu ubucapu bwinshi buri kuri ino si tuba twakoresheje hama abantu tumenye ko ubwo bucapu umuntu ashobora gusubira ku transforma cyangwa gusubira kubuhinguramo ikindi kintu kigira nk'akamaro nka nimwe nkamushimira cyangwa nkamutera impunga ko icyo gikorwa ariko arakora ari cyiza mu iterambere ry'igihugu.
Urakoze cyane Cedric. Nzeyimana, mu kazi ukora kamaze gutuma uhura n'abantu batandukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kaminuza ya Stanford hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waragaragaye mu nama yari irimo ibihangange nka perezida wacyuye igihe wa Amerika Barack Obama ndetse n'uwatangije Facebook ari we Mark Zuckerberg. Kuri wowe kuba wicaranye n'abo bantu byonyine ni ibintu bidasanzwe, wabyakiriye ute?
Mu by'ukuri nk'uko wari ubivuga ni ibintu bidasanzwe, ariko mbere na mbere ayo mahirwe ntiyabona nishimiye mu by'ukuri ibyo nkora, kuko iyo biba atari ibyo nkora ntabwo mba narabashije kwicarana n'abo bantu. Ayo mahirwe nayahawe kubera aho nari ngeze, narishimye cyane, numva binteye ahubwo imbaraga zo gukomeza gukora cyane kugira ngo mbe nabasha kugira impact cyangwa se no kugera ku bandi bantu benshi ntarageraho ubu ngubu. So byaranyubatse mu rwego rwo kumfunika kugira ngo nkomereze aho kugira ngo nshike intege mpagarare.
Muri iyo nama wavuze ko kubona ubushobozi byari ikibazo, ariko kubikunda, gukunda ibyo ukora nibyo byonyine byatumye ukomeza umunsi ku munsi. Icyo ushaka kuvugaho ni iki?
Nibyo, ntabwo byari ntagari urugendo rwari runyoroheye, ariko kubera gukunda ibyo nkora byaramfashije cyane, kubera ko byangumye mu maraso bigatuma niyambura ibindi bintu ibyo aribyo byose. Ubundi njyewe niga muri kaminuza, nari umunyeshuri w'umuhanga, birumvikana ntabwo byari kungora cyane kuba nabona nk'akazi mu bindi bigo bisanzwe bikora kandi bihagaze neza, ariko kubera kubikunda njyewe andi mahirwe yose nayo nyamaso ahubwo ndavuga nti reka nshyire imbaraga muri bino bikorwa, kuko numvaga nifuza kuba nabona hari aho mvuye, hari aho mbivanye, hari n'aho mbigejeje. Nubwo ubwo bushobozi rero bwaburaga ntabwo nacikaga intege, ariko kudacika intege niko kwabyaye umusaruro. Abantu nyuma baje kubona ko bya bintu ari byiza kandi bishobora kugira akamaro, bituma bangirirwa icyizere bashoramo imari zabo.
Ikindi ni uko uri mu rubyiruko nyafurika rwatumiwe muri ya gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama yo kuzana urubyiruko rw'indashyikirwa hano muri Amerika rukamara igihe hano muri za kaminuza bahura n'abantu batandukanye mu rwego rwo kubongerera ubumenyi mu byo bakora. Hari icyo byakunguye uvuga ko gishobora kuba cyaragufashije cyane cyane muri ibi bintu umaze gukora, cyane cyane wowe nka rwiyemezamirimo ukiri muto?
Hari icyo bifasha cyane, kubera ko kugera kuri ziriya mbuga icya mbere bigira kumenyekanisha bigatuma abasoma biriya bintu batari basanzwe bakunda kumenya kandi na cya kizere twahereka tuvuga nacyo biracyongera batakwizeraga bagatangira bakakwizera kubera ko baba bamaze kubona ko hari abandi mu by'ukuri babona ko ibyo uri gukora bifite potensho kandi se wa mugana abagenzi banjye y'i Burundi bifite akazoza. Ibyo rero byaramfashije cyane kandi uretse nanjye ku giti cyanjye hari n'abantu basanzwe urubyiruko nabwo rukishakisha rushaka kugira icyo rukora birabifasha cyane kubera ko ruba rubonye uri undi muntu udatandukanye nawe ariko wabashije kwitinyuka akavuga ati reka ngire icyo nkora.
Ni iki cyagutinyu?
Icyantinyuye mu by'ukuri nanjye ni ukubona ko ibyo bishoboka ndisomye kuri biyografi zo nige nkunda gusoma biyografi z'abantu bafite aho bageze nkunda kujya ku mbuga za interineti cyangwa se gusoma ibitabo nkareba abantu ukuntu batangiye nkareba n'iyo bibagezeho. Abenshi rero hari igihe barebe ugasanga ubuzima bwabo ntabwo butandukanye mu by'ukuri n'ubwawe rero ngiye muri abo bantu niba bafite aho babashije kugera aho bagera kubera iki ngiyo bidashoboka. Icyo rero nicyo cyanyumiye cya mbere biza kuhitana na za desires indoto zanjye nabaga mfite uburyo mvuga ni ngomba kugira icyo nkora.
Urakoze Jean Bosco Nzeyimana kuri telefone. Dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Dani wiriwe neza?
Mahoro neza, wiriwe neza.
Uri he? Ndiye
no mutumire.
Uri he?
Ndi Muramvya i Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Muramvya ni Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo n'agatererano nagomba tuyage no mutumirwa wa Radio Isanganiro. Hariho mu gihe muri ibihugu byacu bya Afurika abajene batari bake usanzwe duboneka ko duhanzwe n'ubushomeri aho usanga ari bitigiri birenga 60%. Hanyuma ugaruka natwe tukabandanya turera amaboko twibaza ko hariho ibizova mu ijuru bigatuma rero ugaruka ubandanya rufatwa n'ubu bukene buteye ubwoba. Icyo nagomba mbaze umutumire rero ni iki igikurikira, mbega ni ikihe woba ugiye gukora kugira ngo ukaburire urundi rwaruka rwo muri Afurika kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere? Ubanje guhera muri bihugu bya East Africa Community, hanyuma ucugendera mu bindi bihugu. Hanyuma icyo nari ngomba nsabe nuko ugaruka mu gihe rwoshyira imigambi hamwe rukiyumvira umugambi rwokora nta rworeka kugaya ubuzi. Urumva ko umugambi ari wowe wose ushobora kuvamo ikintu gikomeye nk'uko mugenzi wacu wo mu Rwanda yabikoze, ugasanga haravuyemo ikintu cyo gukora. Urwaruka rero rwacu twari dukwiye yuko tutugaya ubuzi dukora, ahubwo tukirinda ibidutandukanya tugakorera hamwe. Niyo nzira yonyine izotuma urwaruka rushobora kubaka igihugu no kwiteza imbere. Rero aha icyo nagomba nshishimikira ko ni uko amareta nayo yoshyiraho ikigega cyofasha urugwaruka rushobora kwiteza imbere, kuko naho bugira iyi migambi mugabo rurabura aho ruhera. Rukeneye rero yuko habaho ikigega gifasha, kuko amabanki asaba inyungu ziteye ubwoba cyangwa ingwate. Mugabo mu gihe leta yoba umwishingizi w'urwaruka hamugaruka rukaruha uburyo bwoshobora gutuma imigambi itera imbere. Rero nuko amareta yacu muri Afurika ashyira ingufu cyane muri ikintu byerekeye urwaruka, bagashyiraho uburyo bwotuma iyi migambi ishobora gutera imbere. Urwaruka natwe tukamenya ko twikwirinda ibidutandukanya, kuko atari uko nako bizoba kumwe. Martin Luther King yabivuga ati ntitukemeye kubaho nk'abavukana tuzopfa twese n'imihimbiri. Murakoze cyane.
Urakoze Dani, gusa ngo ukosore gato, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, ntago ari Isanganiro. Urakoze cyane.
Murakoze.
Nzeyimana, ibyo bibazo bya Dani uduhamagaye ari Murambya mu Burundi.
Dani arakoze cyane. Wenda ku kibazo kiwe cya nyuma, uretse ko wenda icyo cya nyuma atari ikibazo, numva ari nk'igitekerezo. Cyo wenda ntacyo nakivugaho cyane kubera ko ni politike kandi njyewe nta bushobozi nifiteho. Icyo ari kuvuga ni cyo mu by'ukuri dukeneye politike zifasha urubyiruko cyangwa se wenda naho ziri urubyiruko tukamukinga ashobora koko nta mahirwe yaba hari ahubwo twebwe tutazi kuyexploitinga kubera ko kenshi na kenshi iyo bagize ibintu ukora abakurwanya ni bake kurusha abagushyigikira so rero politiki z'amazi biriki ariko urubyiruko ku giti cyabo nk'uko yabivugaga by'ukuri tugomba kumenya ko dufite tugomba gutanga umusanzu mu iterambere ry'ibihugu byacu statistics yazivuze neza abantu barenga 60% niba i Burundi ariko bimeze na hano mu Rwanda imibare ndumva ijya kungana gutyo urubyiruko turi benshi ugereranije n'abakuze ariko ayo ngayo njyewe ntabwo mbibona nk'ikibazo ahubwo mbona ari nk'amahirwe ahubwo dufite kubera ko urumva populasiyo yacu ni abantu bafite ingufu bashoboye gukora bashoboye no gutekereza ibitekerezo byiza kandi nanone urubyiruko kenshi na kenshi ruba rufite urubyiruko kenshi na kenshi rurumvira niyo mpamvu rero njyewe numva nakwinkaringa umuntu uwo ari we wese ufite igitekerezo runaka akareka kwitinya haba agatera intambwe ya mbere akagira icyo akora nyuma yaho rero iyo ibyo akora byamaze gutanga umusaruro niho mu by'ukuri yasize amaso inyuma akishima akavuga ati hari aho ngeze ariko iyo bitanakunze ntabwo ari ikibazo cyane cyo kurakara ugatekereza ko wafashe inzira mbi ahubwo ni amahirwe uba ufite yo kwiga kugira ngo umenye neza ibikora n'ibidakora kandi nta business ndafeyiringa gufeyiringa ni ibintu umuntu ashobora kwigiramo isomo
Mm. Hari ikindi yaragarutseho avuga ngo leta zikwiye gushyiraho ikigega gifasha urubyiruko rufite indoto ariko ugasanga rurazitirwa nuko rudafite igishoro.
Yaba ari ibintu byiza mu by'ukuri leta zishyizeho ibigega nk'ibyo ngibyo kubera ko kenshi na kenshi nk'uko yabivugaga igiye mu mabanki ntabwo bakumva kandi nanone burya amabanki ntabwo twakagombye kuyarenganya kubera ko amabanki nayo ntabwo amafaranga bafite ari amafaranga yayo ni amafaranga y'abantu babikijemo kandi igihe icyo ari cyo cyose baba bashobora kugaruka kuyatora rero baramutse bayashoye mu mushinga batizeye neza kuzinguka cyangwa se ngo utange n'ibindi bifatika nabo bashobora kuba bakoze amakosa kuko bayabikinyemo bashobora kugaruka bakayabura gusa ibintu gahunda zagakwiye gufasha urubyiruko mu bihugu byacu ni gahunda wenda nakwita private investment aho abantu baguha amafaranga atari inguzanyo ahubwo bakaguha amafaranga bagamije gushora muri business yawe kugira ngo muzamuka mukura naho kugira ngo bamuge ngo baguhaye alone so hari ibihugu rero bishobora kuba byarageze ku iyo ntera ibihugu biri developed byo bisanzwe bifite izo program ibikiri kuzamuka na byo bigiye bifite program bigiye bitandukanye mu buryo bwabo ariko zikeneye gushyirwamo ingufu no kunonosorwa neza aho mu Rwanda ho dusanzwe dufite program yitwa nuko dusanzwe dufite ikigega cyitwa BBF BBF rero bafite program zitandukanye zitwa Kwazi Equity bashobora guha poroje bahisemo amafaranga kugira ngo barebe ko iyo poroje yazamuka yamara kuzamuka ikabona kwishyura BBF cyangwa se wabashije kubona inguzanyo muri banki ariko akaba adafite karatero cyangwa se karatero garanti cyangwa se adafite garanti kugira ngo iyo nguzanyo bayimuhe
ingwate
ariko izo ni gahunda nziza mu by'ukuri zafasha urubyiruko ariko hari abantu benshi baba batarazimenya ku buryo bazisaba yego nazo ntabwo nshaka kuvuga ko ari gahunda nziza cyane zitagirwa zitasubirwamo ariko izo gahunda zihari ahubwo turi kuzibyaza umusaruro gute kugira ngo noneho tugende dukomeze dutanga ibitekerezo ku maleta yacu kugira ngo akomeze agenda agana izindi gahunda ariko mu by'ukuri hari inkeya n'ubundi zisanzwe zihari nazo dushobora kubyaza umusaruro kandi tukagira aho tujya
Jambo Sko, hari n'ikindi kibazo gikunze kuvugwa cyuko urubyiruko akenshi usanga rutangiza imishinga ariko nyuma y'igihe gito ugasanga iyo mishinga yahombye abantu bakabona ari ikintu kuri wowe ubona umuti wawe uwe
ya bireze cyane ama statistique menshi usanga avuga ko mu mishinga ijana yatangiye amahirwe iyo byagenze neza 20 ku ijana niyo ikomeza ikaba indi yose ugasanga yarahombye cyangwa se imiryango abantu bayikinze rero hagiye harimo impamvu zigiye zitandukanye cyane zirimo bya bindi byo kuba wabura amafaranga ari gukomeza kugira ngo ushyigikire umushinga wawe cyangwa ugasanga harimo n'impamvu wenda zitaguturutseho abafatanyabikorwa bari mu nzego zitandukanye tuvuge wenda niba business yawe iba ikeneye abantu bayisupplyinga ibintu runaka ariko ntibabyubahirize cyangwa se ukaba wari ufite abakiriya ariko ugasanga nta kubera ko wenda wabagurishijeho ibintu ku madene kubera ko nibwo bushobozi bafite ugasanga bagize ikibazo cyo kukwishyura cyangwa se ugasanga n'ikibazo cyo kukwishyura ahubwo bagusuzumiye kandi wenda akaba nta mategeko akomeye cyane yatuma ubakurikirana ngo amafaranga yawe wongere uyagaruze hari impamvu zigiye zitandukanye cyangwa se nawe rwiyemezamirimo ku giti cyawe ugasanga hari ikosa ririmo muri fundamento nawe wakoze ugasanga nyine izo mpamvu nizo zigiye zikusanyiriza hamwe zigatuma imishinga itagenda neza icyo rero navuga kugira ngo wenda iryo janisha turigabanya ry'imishinga igenda ihombe igakinga imiryango kugira ngo ikomeye ni uko habaho program zifasha zidentifyinga abantu nk'abo ngabo bafite imishinga igiye itandukanye hanyuma bagahuzwa n'abamentari cyangwa se abantu bajya babafasha kubahugura bakabagira inama bakamenya ibyo bakeneye bakabafasha no kumenya aho basaba ibemezo support bifuza kugira ngo business zabo zikomeze zibeho hanyuma hakazaho nabyo n'ibyo bigega byo bishora imari muri iyo mishinga nabyo bikaba byakongerwa kugira ngo imishinga ihari ikinze imiryango bitewe n'izindi mpamvu ariko atari ukubera ko habuze amafaranga yo kuyishoramo.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Stanislas wiriwe neza.
Wiriwe neza Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo. Ubwo ni Stanislas karahanyuze.
Eh, ikibazo cyane.
Nagira amanze mbashimire nshimira n'umutumirwa. Icyo nagira umubaze nk'iyo myanda akuramo amakara ahavamo amakara nk'ay'ibiti bisanzwe cyangwa n'andi makara y'ubundi bwoko. Nkanamubaza ese nk'urubyiruko rwashaka kwiteza imbere yabasha kuba yaduha kontagite ku buryo umuntu yamugisha inama. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Stanislas. Bwananze Imana, ibibazo bya Stanislas agize ati iyo myanda mubyazamo amakara ngo ise ayo makara azasa nk'amakara asanzwe y'ibiti cyangwa n'ayandi makara. Hanyuma anavuga ko yifuza ko hari inama wamugira ngo ushoboye kumusangiza contact zawe. Ndibaza ko wamugira wenda nka site yawe hanyuma akaba ariho azakura contact zawe.
Akwiye kibazo cya mbere cy'amakara yo aza muri forme zigiye zitandukanye biterwa n'izo abo supplyinga aho ayo makara aba ariyo. Hari aza asa n'amakara neza hanyuma asanzwe izo nibyo babyita carbonized briquette wakuyemo iriya myuka iyo ari yo yose n'ubundi ituma ririya kara risa umukara. So ubundi natwe tuba dushobora kuba twabikora cyangwa se amakara akaza ari mu zindi forme zisinza yaba pereti byo mu tubari dutoya cyane n'andi ari muri mwa aza mu buryo bugiye butandukanye mu by'ukuri. Wenda nk'uko ikibazo cya kabiri cya kontakiti zo namuha webusayiti yacu kugira ngo bamugane arashaka no kureba n'amafoto cyangwa se no kudusura abe yabibona. Site yacu ya interineti ni www.habona.rw yani site yuo mshinga ya makara na huo site ya mshinga yu ndwa kari mwende wa ekotorizmi chanja huo ikera vijendo huo ni www.ecocenter.com aho se hajihari wana amari huo wama contact yo ya shora kutuko hergeza na email tukendewa.
Jean Bosco Nzeyimana nziko ufite izindi gahunda mukanya ndakurekura ariko mbere yuko nkurekura niki nihe nama wagira urubyiruko rukishakisha narwo rwifuza gutera intambwe nkiyo wateye?
Inama ya mbere nagira urubyiruko rukishakisha no kudacika intege bagakomeza bagasunika kubera ko ibyiza biri imbere ntibitiriye wumve ko bidashoboka kubera ko bakiri batoya kandi nanone ntibatinde batekereza ko byaba byiza bikozwe nyuma nta gihe bafite aho igihe bafite ni ubungubu. Ndabizi neza yuko abenshi basanzwe bafite ibitekerezo mu mitwe yabo rero niba bivanye mu mitwe cyangwa mu bitekerezo ubundi bashyire mu bikorwa nta kibazo it doesn't matter intambwe iyo yose batera igifite agaciro n'icyo batangiye nibatangira ibindi bizaza kandi nanjye ndahari wese nanjye n'abandi bantu abo ari bo bose babegera bakabasaba ibitekerezo bagakomeza no kwiga cyane bagasoma inkuru zo kwihangira imirimo zigiye zitandukanye kugira ngo amakosa twebwe wenda twakoze mbere tugitangira kubera ko tutari tuyizi neza ntibabe bayasubiramo.
Jean Bosco Nzeyimana umuyobozi wa Habona Limited ni ikigo gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicyanwa birimo amakara n'ibindi. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye, ndabizi kufite izindi gahunda, ubwo tuzongera tugushake tuganire mu buryo burambuye. Wakoze cyane.
Murakoze cyane mami kandi nigira umunsi mwiza n'abadukurikiye amahirwe masa.
Urakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho mukanya twaganiraga n'umusore w'umunyarwanda Jean Bosco Nzeyimana. Uyu akaba kuri ikigo Habona Limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikabyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi. Ni umusore w'imyaka 25 ariko kubera kanya gato yari afite ntago tuza gukomezanya nawe, ariko wowe rubyiruko twumva mubona ikibazo kiri hehe, ni ibiki bibangamira urubyiruko kugira ngo urwifuza gutangiza za business cyangwa se indi mishinga rube rwabigeraho mu buryo bworoshye? Ni ibyo ni biki? Niba hari igitekerezo ufite nawe watubwira cyangwa se tukaguhamagara ukabisangiza urundi rubyiruko nyafrika rukurikiye ijwi rya Amerika.
Thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow. Up in the-
them money. Another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know your plans are better. When they land, they'll come and knock on my door. And I know today, I got no money. And I cannot afford to for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Oh.
Thank you, my God. Thank you today. Exam, I give you glory.
Yeah.
When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better.
Thank you, my God, thank you today.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nayibabwiye mu kanya, umutumirwa wacu Jean Bosco Nzeyimana ntabwo dukomezanya kuko yari afite umwanya muto, afite ibindi yifuza kujyamo. Ariko kuri telefoni dufite Munezero wirwe neza. Urihehe?
Ndi mu Rwanda.
Igitekerezo cyangwa se ikibazo cyawe?
Ikibazo n'igitekerezo natanga nuko urigije kuntu avuga ikibazo cya biriya bicanwa akoramo imyanda. Ni byiza rwose, biriya bintu
turabishyigikiye.
Noneho igitekerezo namuha ni uko yagenda abikwirakwiza mu cyaro hose, kuko nidukurebye ikibazo cy'ibicanwa cyabaye gikeya. Rero icyiza ni uko nujyagenda kigakwirakwizwa mu rubyiruko twese, kugira ngo ikibazo byakwiye kuba gikemura bikemure n'ubundi mu gihe cya nyacyo.
Hanyuma ibyo aribyo byose, nawe uru rubyiruko, hari ibibazo urundi rubyiruko rwagaragaje hano ko hakiri inzitizi cyangwa se ibibazo urubyiruko ruhura nabyo kugira ngo rube narwo rwatera intambwe nk'iyo Jean Bosco Nzeyimana yateye mu bijyanye no gutangiza imishinga? Icyo kibazo wowe hari icyo ubona?
Okay, ikibazo kuko gutangira ikibazo ko n'ubundi urabona ko barimo kwitinya, kandi n'umuntu akaba afite n'ubushobozi kuko urumva ubizi kubikora n'ubundi, kandi ubona ko ari ngombwa ikibazo cy'icyanwa ari bike. Twakabaye umuntu atabikora ko abizi n'ubundi twakenera uburyo agenda duhugura akanegera n'abandi bose, kuko turi igihe tugiye dutandukanye, ko uri mu majyepfo siko uri mu majyaruguru, kandi bose ikibazo cy'ibicanwa ufite ari kimwe. Icyo numvaga ni uko yagenda bikwirakwiza mu gihugu hose, ko ari mu Rwanda kugira ngo ibyo bicanwa bibe byagera bigera ku baturage bose, kuko cyo kuba ari aho biriya ko bitari mu gihugu hose.
Munezero, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ndibaza ko Bwana Nzeyimana icyo kibazo azagikurikirana kugira ngo ayo makara n'ibindi akora bigere ku Banyarwanda benshi, nk'uko wari ubivuze ko ikibazo cy'ibicanwa kiracyari ikibazo gikomeye mu Rwanda.
Birakomeye cyane kuko ngenda mbibona mu baturage no mu bandi.
Urakoze cyane Munezero.
Urakoze nami. Umunsi mwiza.
Nawe.
Oh my God, thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans
no komado. And I know today I got no money, and I cannot afford to for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God.
Thank you, my God. Thank you today. Exam, I give you glory. Yeah. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford to go my key, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today.
Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nuko nabibabwiye mu kanya, umutumirwa wacu Jean Bosco Nzeyimana ntitwashoboye kugumana igihe cy'isaha yose kuko yari afite ibindi yagombaga kujyamo. Gusa hari abandi bakunze ijwi rya Amerika bakomeje kutwandikira nabo batanga ibitekerezo ku buryo urubyiruko rwakwiteza imbere. Hari uwitwa Manirakiza wagize ati, twese urwaruka dukwiye kumenya ko dushoboye kandi igihugu ari twebwe dutegerezwa kugiteza imbere mu bikorwa, tukirinda ikumirana aho ryofatira hose, tugafatana amaboko tukajya umutima n'inama mu gukorera hamwe bitagenze uko Martin Luther King yarayamaze ati, tutize kubana twese nk'abavukanye tuzofa twese nk'imihimbiri. Ibyo ni ibitekerezo bya Junior Mani Irakiza. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko ufite igitekerezo ku buryo urubyiruko rwakwiteza imbere nacyo twacyakiye.
Nawe tumarana kabiri hataje n'amahiri.
Oh, man, rukundo, rukundo, rukundo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko nari maze kubasobanurira, umutumirwa wacu Jean Bosco Nzeyimana uyu akaba ayobora ikigo Habona Limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi. Ntabwo twashoboye gukomezanya kuko yarafite izindi gahunda zihutirwa. Ubwo ufite igitekerezo twacyakira, ariko hagataho reka tubareke mwumve iyi ndirimbo.
Wishe maryo kuba mukisabwa aho muramisha ubugingo bwanjye, namenye ko ari wowe mutanga bugingo, namenye ko ari wowe wo kwiringirwa, ngira nti nyagasani Mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye, undinda mu ntambwe zanjye, ngufitiye ituro akira umutima wanjye, uwawe na uwanjye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti mwarimu duteze amatwi, niho dusoreje ikiganiro muri isanga cyacu cy'uyu munsi. Dushimire mwebwe mwatanze ibitekerezo ndetse mubaza n'ibibazo. Dushimire Jean Bosco Nzeyimana uyobora Habona Limited ikora ibijyanye no gukusanya imyanda ikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi, kuba yemeye ko tuganira nubwo yari afite akanya gato. Dushimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma Inosa Kimenyi wadufashe kugiranya kino kiganiro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubareke mwumve indirimbo Warakoze. Ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Jules Sentore.
Ngira ni nyagasani Mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye, undinda mu ntambwe zanjye, ngufitiye ituro akinda umutima wanjye, uwawe na uwanjye. Warakoze Mana, warakoze Mana, na uwanjye na w'igitare, warakoze Yesu waduhaye igihugu gituma amazana ubuki. Warakoze Mana,
mananya kumviriza Ijwi rya Amerika.